ezaba khona uhamba nazo intshomi zokuthula bakhuma phansi esigodini ekhomishini hamba nomfakamdele lapho ngemumva nomfakatele yizo-ke induku lezo thi azizinduku ushintshe lapho-ke umfakamajozi omfishane ngenkaba uye umfakamahlabeni lo